you know why, yeah. Sina cha kukulipa kwangu, you're the one. Unajua wapo so nipenda, lakini bado unanikinga. Uko nami kila napokwenda, hata kama nisemu sizo kwenda. Natamani walaze macho ama kabisa sione, nisiwe tena licho nacho ilo nangazo nione. Nadhani yangu taa itazima, mwana watasubiri sana. God's making me shine like a star. Kila nacho mumba yumanya. Natamani walaze macho wa